Chukumagane nyom kwano. Oh, yeah, yeah. Wasoka yakufumita mwefumu. Omutima yakumumula mwebituli. Oyo yakulima nyobulamu ye yabutatana. Yatandika kuwana wana tekumbe bisere bya bimala. Bwe wateka mujia, chobulumi yakula mujia. Na yenga yakusisa nyo, busungoli na bungi nyo. Ne bano wabagambyeko, era nabo yabanyiza nyo. Abantu banyivu, ebya nabo babivuddeko, babiraba nga bukyafu. Kale nga byabatamye nyo, bambi banyivu. Eyo nabo bagivuddeko, bagiraba yakiyaye. Oh, yeah, time you know. You mean when you're the love, go to a more first class. I'm so delicate, like a glass. I'm a glass of fatty. Juggle over so nice to me. Love for you, take your mama, sub when you need it. So you jacko sigiri. Kusaba toni zanga. Ton swa zanga. Ton kolanga bali. Bevale kemo nyonyo, abantu banyivu. Ebya nabo babivuddeko, babiraba nga bukyafu. Kale nga byabatamye nnyo, bambi banyivu. Eyo nabo bagivuddeko, bagiraba yakiyaye. Byabatamye nnyo. Era kye nkusaba mukwano, yitangayo nakabasa. Bw'oli bamuja oyitangako nakabasa. Akabasa mukwano ng'okasiba, akateekemu ebisuubizo obitukirizanga. Tonji wa sebo. Sikulimbe nti sisombye, ekyo nedda. Guno mukwano kwa iwe tegusana mundima. Ate chirana chena vye kwe. Osana kususu tiwana kuwaniwa. Echon kusubiza.